Давай. Yawole mbe. Ay.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. Wijabule mbike ngibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. Wijabule mbike ngibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina. Wijabule mbike with the best, with the best forever. So shit is baqongothe khanda like his petty hammer. Sifuna becave bonke ukuthi thina is dangerous. Ithina isiphethi kasi, ithina futhi isifani kasi. Sishova dova, sidova baba sipana ama-trans. Sibamba indoda izibhonge baba sifaka ama-punch. Ingoma siyenzi bemnandi ngathi sifaka ama-spice. Bethanda bengathandi laba sohlezi sibagqema. Sifike sibadova dova, sibayeke sibaxoba-xoba. Angihlehli ngiphethe ohodova, sibayeke singaboshoshoba. Andadabule mpiba fana nje sohlezi siso. Nohlezi ngiro, emabhithini angisoze ngibe soft. Anobaleka nonke mase ngithinta u-master bastard. Isuke lishubile bafana bamike ngindlela. Sizatho dropa mo, nalezami izinja sindlela. We double MP, the gang, yeah, you have to respect.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. We double MP gang, ibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. We double MP gang, ibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.
Ngebelungu ngeke gasi stroke coding ngiyafunga nasi sidlala ngamagama ma straight as fucking focus. Jenge double MP gang sibakhanda kuphuma ithotali. Sichithe udoso dali ingozi ibo sithavala dangerous. Thina sifikile sizinzwa sinsizwa sikinqabolova besilandela sibahudula ngegeja sicenda nendlela. Manje sifaka umatafaka urabaneke siyamnyathela sijike somenza ibhawoti ithekeni yakhe izomwashela. Yithi abongeleke jana mohaqa sovula vala. Sibritshe igani cishe ulova ilale kwisikhathi kethi ibhala. Okwini abasicela iskima acathakile amadilozi babona isilondo emlonyeni sebengibiza umadlingozi. Thina sikhonkotha amasifika amapitbull adamakethe. Ngithi babona ufoseli bathi lezi ziyamakethe. Kanti sidedile amabhaza kudla kuthi uziphakethe. Jike kushiblika amagama avuke phansi amabhekele. Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. Wijabule mbi gang ibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. Wijabule mbi gang ibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. Wijabule mbi gang ibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.
Bethanda bengathandi benyanya sokhonyala. Wijabule mbi gang ibuqabala dangerous.
Bayenge pandela bazoswa labo dakalana. Athina sile ngokuzodlala laso shayina.